non ndetse baruwa mwifuriza mukuru nziza kuko byari ku munsi nk'uyu duhoberana ubwa mbere iyo mbitekereje bisa nk'aho byabaye ejo iminsi yo irahita ariko urukundo rwo rwaza guhita oh no none nasigaranye the memories none nibuka a first kiss na none nibuka a first date the unconditional love I fall with her so me barua Narwanye nawe